verite eno beat shallow shallow naye watikola batya shallow nkuba sometimes nembeera nga talaba ate nkumatira kufa shallow everyday manjagala nkutwale mu disco anyway olumu nebuuza awaiwai lwaki nkwagala nnyo shallow nebunya nnyo katonda bwe yakikola kale yakuterekamu omukwano gutasangikanya bugumpa mu bungi nga tekulina limiti olwabaduyi ne bayoyakuwala jinkuyimbira kayimbo kasemusimu ngera bwevuga ke kayita shallow ensi njitambudde nayakuvuganya sirabayoli bananyumisa kampala shallow naye watikola batya shallow nkuba sometimes nembeera nga talaba ate nkumatira kufa shallow everyday manjagala nkutwale mu disco hey. Naye watikola batya shallow nkuba sometimes nembeera nga talaba ate nkumatira kufa shallow everyday manjagala nkutwale mu disco nsigadde kukujamba yaye nkukuba embaga kuvimbise mu banjo ofune zidami nkuwane mu kapeera nkukubye shisha kadino yongeza ku vibe mpe ne kugita ntakule kunkuba mpane mayi shallow naye tovanga wendi nkubuza shallow manya bakifesi banji bamenya mitima njala nkuwa omukwano kuwe ne kupepa abakusaba bato sigale ne jona lwakuba tegwe sometimes oba n'ensonyi olukusaba omukwano ngonyiga simu naye naye watikola batya shallow nkuba sometimes nembeera nga talaba ate nkumatira kufa shallow everyday manjagala nkutwale mu disco hey. Naye watikola batya shallow nkuba sometimes nembeera nga talaba ate nkumatira kufa shallow everyday manjagala nkutwale mu disco. Shallow the way you wine, sometimes on kuvya beer. Unkwatira kalaini wakula figa. Oina kasi mairo kakuwa pate. Untambulira mubiendo kila kunjoka. Nyumi wankula yone bota vana mpisa. Jagala nkulozi kumukwano gulio gweda. Shallow choko vache nkoba nangi. Anyway naye watikola batya shallow nkuba sometimes nembeera nga talaba ate nkumatira kufa shallow everyday manjagala nkutwale mu disco hey. Naye watikola batya shallow nkuba sometimes nembeera nga talaba ate nkumatira kufa shallow everyday manjagala nkutwale mu disco.